tobabarka ka saabsanaya wasiirka haweenka ee koobada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo waliba qaban qaabiday hay'adda Sweden oo ku mid ah heedaha ku shaqeeya arrimaha haweenka tobabarka ay ku qayb galeen odayaalka dhaganka koonfur galbeed haweenka magaalada dhalinyarada iyo masuuliyiin kale ee intiis dareeri la ka bandhigay arrimaha la xiriira wasiirka haweenka ana ku mid ah odayaalka ku qayb galay tobabarka ka saabsanaya wasiirka haweenka iyo waliba ku hadalayna muhiimadda usleeyta tobabarka
waxaanu kula kulmay waayta sidii adduunyada lanka bana aadinka hadii walaka nagnaga meeliyada walaa ku qaadaday walaka nagnaga walaa isku qaadaw may ku mateeha waqtigu is la gidi hadii lan basal ay walbada ku fahmay een waliha in bateeyaa reer Baydhabo iniyo ambasaran hormarka iyo wada jirka bulshada tiidiyo mis deegaankiisho ini hormariyaan ambasaran yahay ku muuqta wali kale ay ku muuqtaa in sida day macallinka sheegayaa reer Baydhabo hadii dhigdun walanka sheega dhigdu kulan ku duleelnay walaajo wal oo weel ka degow waan wax qabsadaan in sababtoo ah waliinka macallin ahaa een barnaamijka tii la hanbandhakay oo inta ka diyaarisani wali bo halan kasta boqor sidii suu lokoy haani macallinka hanin bandhakay ma uu lokoyni waan wali inuu lokoyni wali mayna raisa een anqala maano wali macallinka sheeni aanu ku sii fayri marka taas meeka tusaas ah in tababarkan khasaar dad heer sheeyna mayna raisa saaxibaday oo barnaamijka daadiyaan hay'adda sooyda mayna raisa han igmati in dad heer sheeynta mayna raisa ka diyaariyeena waan ya in moota waan way dareema koreha anta hatta wallasi kulliyo san badanta daday 22 la dheegayaan night misan night bay way baqabeen in kullugana facilitator naga doon ho ilaahay bo eedag ma santin
ma in malee horumarka geek hadda socdo magaalada Baydhabo boqolkiiba 90 ka faana korna way walaalkeen may gabal fadhiya dhalinyarada gudoomiyaha dhalinyarada fadhiye oo walbadan samanaada libiyaa fadhiyay kama hasinay geek guulaneeyta aqoonta geek la helay ama suwala waxyaaba una hada ku qayb qaadanay ku helni faa'iidooyin badan la helay marka dadkan oo hadan fadhiyo dad oo wal khasaa uma dad oo halkeema dad cilmi lahayay hadana cilmi leen koror iyo nagati marka hal wadaelana guulina karajeen oo fur galbeed hore marti magaalooyinka hadda ma maleey maamul goboleedada shan dadka oo brim hadii la ero haku bahjari koofur galbeed la yahay markay mutaaliinta leenagado shahaadooyinka maadi diini ba iyo hor mareen dal qoon dalka oo diinta lahan way sidaayo waa hooyi diintu marka inay ona brim number 1 nagana sida had gabloogan mutaalimiin fadhiyaan dad waxyaabo seminaar badan oo galay jarka jara